tan iyo markii uu dib ugu soo hoyday aqalka looga arimiyo Ameerikaanka madaxweynaha Trump, waxaa taagan hadalhaynta ku aadan in Trump uu soo tarxiili doono dad yow tiro badan oo soo galooti ku ahaa gudaha cariga Maraykanka. Dadkan qaxootiga ah ayaana u badan kuwa ka soo jeeda labada qaaradood ee Afrika iyo Aasiya. Mid ka mid ah ajandayaashii uu aadka u qaada dhigayay Trump intii uu u tafixinnaa ololihiisii doorashada waa waxa uu ku tilmaamay xakamaynta soo galootiga sharci darrada ah oo uu ku sheegay in ay Maraykanka soo buux dhaafiyeen dadkii Ameerikaanka ahaana ay kala wareegeen shaqooyin badan oo lafdhabar ah iyo kuwa kale oo ka mid ah aasaasiyaadka uu ku taagan yahay dalka. Trump oo si guud bacaan ku ah cunsuriyadda ka dhanka ah dadka aanan indhaha buluugga ah lahayn ayaa markii uu sidaasi ugu fariistayba kursiga dalkiisa, waxa uu bilaabay in uu sii laba jibaaro goodigiisa uu ku hiyakicinaya dadka qaxootiga iyo soo galootiga ku ah dalka Maraykanka. Weliba ninkan ayaa mas-uuliyiin xilka haya xukuumadda Washington oo aanay usuushooda ahayn Ameerikaan ugu goodiyey in uu ka saari doono dalka Maraykanka. Mar dhow ayayna ahayd markii uu Trump xariga ka jaray mid ka mid ah xabsiyada ugu weyn ee dalka Maraykanka oo uu dhismihiisa soo idlaaday. Hadaljeedin ay warbaahintu duubtay oo uu Trump kaga hor hadlay xabsigaasi ayuu ku sheegay in halkaasi ay ku xiri doonaan cid waliba oo Maraykanka si sharci darro ah ku soo gasho iyo dadka ay doonayaan in ay ka soo musaafuriyaan. Ilaa hadda weydiinta aanan la isweydiin ama aanan warcelinta rasmiga ah loo haynin waxa ay tahay halkee ayay Trump iyo xukuumaddiisaba doonayaan in ay ku daabulaan dadkan ay ka soo tarxiilayaan gudaha Maraykanka ee ka soo kala jeeda dalalka kala duwan ee dhaca cirifyada qaaradaha caalamka. Wargeyska Wall Street General ee Ameerikaanka ah oo amin dhow qodobkan warbixin ka sameeyey weydiintaasina u baadigoobay warcelin ayaa tilmaamaya isaga oo soo xiganaya warqado cadeymo ah oo ay la wadaageen mas-uuliyiin Ameerikaan ah oo hadda xilka jooga iyo kuwa horaba in xukuumadda Washington ay madaxda dalalka Liberia, Senegal, Mauritania, Gabon iyo Guinea ay ku cadaadinayso in ay aqbalaan dadka qaxootiga ah ee uu soo musaafurinayo Maraykanka, dalalkii ay ka soo jeedeen asal ahaanna ay diidan yihiin amaba ay ka cagajiidayaan. Madaxweynaha Maraykanka ayaana arbacadii aynu ka soo gudubnay ee toddobaadkii dhowaan ina dhaafay aqalka uu ka arimiyo kula kulmay madaxda shan dal oo dhaca galbeedka qaaradda Afrika xilli ay xukuumadda Trump raadinayso dalal ay ku daadiso dadyowga ay soo tarxiilayso ka gadal markii ay dowladda Panama bishii Februari ee sanadkan ay u dirtay diyaarad ay saarnaayeen 100 qof oo soo galooti ah oo laga soo musaafuriyey Maraykanka oo dhankeeda ay dowladdan yar ee dhacda Ameerikada dhexana aqbashay. Wargeyska Wall Street Journal ayaana qiray in madaxda shantan dal ee aan horay u soo sheegnay intii ay soo gaarinba magaalada caasimadda ah ee Washington ay wasaaradda arrimaha dibadda u dirtay warqada ay oga dalbanayso in ay aqbalaan dadka qaxootiga ah ee uu soo tarxiilaya Maraykanka si loo keeno dalalkooda. Tani ayaana bannaanka keenayso sida ay iskugu milan yihiin wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka iyo mashruuciisa musaafuriinta dadka soo galootiga ah. Trump ayaana shir wadareed u la yeeshay madaxda dalalka Liberia, Senegal, Mauritania, Gabon iyo Guinea hadal uu ka jeediyay ku yiri, "Waxaan ku howlannahay in aan dhinno dadka soo galootiga ah ee soo buux dhaafiyay magaalooyinka Maraykanka, waxaana ku hanweynnahay in aad inagala qayb qaadan doontaan hirgelinta arrinkaasi si hufan." Hindisahan uu soo curiyey madaxweynaha Maraykanka isla markaana ay Wall Street sheegayso in uu hor dhigay madaxda shanta dal ee dhacda galbeedka Afrika ee uu la kulmay ayaa daaran in dowladahan ay aqbalaan dadka soo galootiga ah ee Trump uu qorsheynayo in uu soo musaafuriyo bilaha soo aadan oo ka bilaabanaya bishan aynu hadda ku jirna ee Julaay. Waxa ay sidoo kale saxiifadan Ameerikaanka ah warbixinteeda ku cadaynaysaa in aysan weli si rasmi ah u cadayn in dowladahan shanta ah ee arbacadii ina dhaaftay ay madaxdooda hor fariisteen madaxweynaha Maraykanka ay aqbaleen hindisaha uu soo bandhigay Trump iyo in kale. Waxa ayna si middaasi la mid ah warbixinta baraarujisay in shanta dowladoodba aysan cadaynin mowqifkooda ku aadan qodobkan la hadalhaya ee la tuhmaya in xukuumadda Washington ay ku qancisay. Warbaahinta oo weydiima ku aadan hindisahan aan soo tilmaamnay hor dhigtay aqalka looga arrimiyo Maraykanka iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Washington ayaanan wax warcelin ah u helin su'aasheedii. Sidoo kale safaaradaha dalalka Liberia, Mauritania, Senegal, Gabon iyo Guinea ay ku lahaayeen Maraykanka oo iyagana wax laga weydiiyey qodobkan ayaa in ay jawaab ka bixiyaan ka gaabsaday. Mas-uul ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka oo ka qayb qaatay qorsheynta is-aragyadii dhexmaray Trump iyo madaxweynayaasha shanta ah oo aanay Wall Street soo bandhigin heebtiisa ayaa sheegay in diblomaasiyiinta Ameerikaanka ah ay dhigooda galbeedka Afrika gaarsiiyeen in aqbalaada dadka uu soo tarxiirayo Mareykanka ay tahay qodobka mudnaanta ugu badan u leh Trump ee uu doonayo in uu madaxdooda kala hadlo. Xoghaye kale oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka oo isna la hadlay warbaahinta ayaa caddeeyay in qodobka ugu muhiimsan ee shirkaasi uu ku qotomay arrimaha soo galootiga. Dowladahanna ay kala hadlaayeen in ay Mareykanka arrintaasi ka garab siiyaan si ay u wanaagsanaato cilaaqada ganacsi iyo tan dhaqaale ee kala dhexaysa xukuumadda Washington. Sida ay tilmaamayso ayna ku soo gunaanadaysa warbixinteeda saxiifadda Ameerikaanka ah ee lagu magacaabo Wall Street Journal, maamulka Trump ayaa ka shaqaynaya sidii uu u xoojin lahaa una xajisan lahaa xiriirka ganacsi ee kala dhexeeya dowlada Afrikaan ah kadib markii xilli hore oo bishan aynu ku jirna ah albaabada la iskugu dhuftay wakaaladii Ameerikaanka ahayd ee u qaabilsanayd arrimaha kobaca dawliga ah bixinna jirtay waxa ay ku sheegaan kaalmooyinka iyo gurmadka ee lagu magacaabo U.S. Agency for International Development.